Yo, really, this shit crazy. Kasi story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia. Kasi story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia.
Kama si painting kanyagia, kama highways switch the gear. Kama ni pombe nipe bia, shisha magode shike pia. Drop me a bad man in this ear. Huta nkasirisha, kuna kulala mtani skiza. Nkita ma hate and magasia na. Bro kwa hii games ma master, nyote mejeza ngafia na. Maze kwa hii jungle ma panther, nyote mekuja kadia. Kuna vile mtani weza, ata mkianza kuteta. Wesikiza vile ninasema, jina ni mali ya kuna kucheza. Weke ishima kwa jina, kitu nasaka ni dinga. Machiko mbele, bro ni 11, kick to kana iza. Flow ni chafu, game haramo, kibonga mbaya vita. Ni kuchocha chocha kila njia, wana bonga mbaya bila nia. Kama form ni chafu kanyagia.
Kasi ya story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia. Kasi ya story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia. Pitisha yo koro kushoto lakini kama sio mbichu wakanyagia. Hapo kichomanga picha tunakuchapia, hakuna cha kukanyagia. Fununu ati mekua mkitesa, hizo machocha kanyagia. Lafu kikuja na moto na baki umezimu asira pia kanyagia. Nairobi tricky usipokuwa rada, mafala wajanja watakudandia. Shika malimbichi ndani ya jiji, ukifika kejani unapata bandia. Si ati nini mrazi ya kidandiwa, hizi pande tunakanyagia. Fala ligioziwa simu na ndranya, alafu yo story ikakanyagiwa. Huku mtani kushuka kwa nganya, lazima kadere kukukua kukanyagia. Via tundechu kiwacha kwa mlango, zipande za kwetu watakumangia. Me and the gang will be switching the gear. Dani Mali ya Katapila na Don, kombi meshinda Godzilla na Kong. Kasi yo dosi jaribu kunikon. Kasi yo story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia. Kasi yo story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia.
Dema naitwa Chelsea, anataka minye ke Arsenal kwa net yake. Vile amekreki, anapenda nikipaipisha, mi ndio boss yake. Vile na wateka, mi ndio bentake. Marapa wanachike na ulika kentake. Kastori si ya munde buda siitake. Kidole chakatiko na dhani tunakuitaji. Got a story to tell kavida ya waridi. Maji maji flow man, I know you giddy. Namba nane ni mataska kane kaune za wezana. Basi tutukane ni matutu tutu. When I'm shooting na chuki bifuku bro tatoka tu sulubu. I'm the shit pupupu with my click and my crew. Hapa rapa wezi ponia chupu chupu. Ke, mucho ma 420. Alafu mistari zinakuja in plenty. Niko na Fendi na Goko chua Fenty. Kolabo bila pesa tuliwacha 2020. Ona whole nother level, still been a rebel. Fire ni kamu na dance na the devil. Hey, scratch ka DJ, daily na kwanga niko fresh no decay.
Kasi yo story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia. Kasi yo story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia.
Yeah.
Always keep up na gang, we switching lanes, we switching gears. Ribe akchoma picha kanyagia.
It's Dante, kanyagia, ey. Napenda bia bro, buda ishia, ey. Mi wanga ethanol, ey. Mi wanga fire bro, na kama una umeza panadol. Dakitari cheki antidote, biashara usiweke na personal, ey. See me, I'm doing it steady, all of my niggas is ready. Flow iko slippery sana, madamu mebeba ya wengi. I keep it 120, young boss, that's king shit. Ndio nimekuja na kata machete, all fresh, that's drip drip. Danny told me we gon' get it, I told him on God and my mama, my nigga for sure. You cannot fuck with a brethren, all of your favorite rappers cannot fuck with a goat. I go hard, Charlie Manson, don't you test me. Man them foes, man them akas, man them bad. No stories, I want that though.
Kasi story ya munde kanyagia, kama alisio safi kanyagia. Was keep up na gang, we switching lens, we switching gears. Ribe choma picha kanyagia. Kasio story ya munde kanyagia. Kama alisio safi kanyagia. Was keep up na gang, we switching lens, we switching gears. Ribe choma picha kanyagia. We'll be right back.